heshima, heshima. Kinyo na kwa siri, nipe, pemi juu ya
bini, wezi.
Heshima, heshima, heshima. Heshima, kinyona kwa street ni salute nipe. Femi juu ya beat, mwezi mesna. Miaka 10 kwa game unadhani jokes. Na bado juzi ni semi na baki tops. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba sikianza kuflop. Hamwezi nika kwa box, jaribu na pick my locks. Isha siko na mashock, sumanzi ndo kwa talks. Mabloga likosa stories za kunipost. Amnaga drama ukukwetu, I'm sorry atuna mikosi. Metoka fan, azidi kusukuma sound. Benkiko mitaka dhama, shangu imetana round. Apendi kuona na pama, nyoka zmeja kwa ground. Wali zuban, kapita na vichwa zao. Ni ultrasound wanangoja ni post IG. Hi body count ujasonga matos kwa ingi. Nifunga duka mamblei na watoshi mboga. Unadhani mbona madwanza unashtuka singo kingoda. Nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Fundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Nasikia unanichukia, siwezi kumind. Lakini kosea na heshima ndio pali na draw the line. Na kwanga nimetulia, niko sublime. Achizi washa na zime inabidi wa fall in line. Mi professional, heshma, mesna. Femi wone wrestler. Imbogi ya mwiki ni ya magwangi ni na jeshna. Au kufana mimi bonga mavi tunachemsha. Kiniona kwa street, we salute nipe heshma. Zangu on repeat, nilimuta mafexta. Freshna, sosi kwa kwa wingi kama peptang. Veteran, nyime jaza team na my yes man. Watu ni doku make bread na sitokia bakery. Food for thought, kulo shibe tuele wane mentally. Wana rap wa moke, mina rap juni life. Skiza gospel uokoke, hizi facts na nya lines. Nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Fundi juu ya beat na mnajua mwezi mesna. Cheki nipe heshma, 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 heshma. Kinyona kwa street ni salute nipe heshma. Femi juu ya beat na mnajua mwezi mesna.
Leta kumi kwa game unadhani joke. Na bado juzi ni semi na baki top. MCs uchocho na fame wana do the most. Kwa mpola utakutema madoba zikianza kuflop. Heshma, heshma, heshma. Kinyona kwa street, nipe. Femi juu ya beat, wezi.